studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen e Fulfulde Alkamisari Joy Lewrume Hitani 2016 Jena Yemde Soki Dru Studio Tamani Mide Tawa Ile Maison de la Presse do Bomoko do. Jotti nono do Kabaruji du Umar Waygal Sokira bon compétitivité kanko do won ministre kumini do biltude Kabaruji hakkon leedi France ndi e leedi ela godde yeruujo makko mo Allemagne o be timmini jahol mabbe baldi di golbe ngadi hakkon leedi meden di kany e leedi Niger le majjum wakkati jono kanko mo France o holliti wiidi yaawe yalla hono mali wallirte fa heba haba e jaddin ko be kanko do won mo noddita Jean-Marc Orlotto fa hande o wadi noddango fewde do won gubinotirto de barkande o wi ben jokkiti to golleji mudo en leedi meden di do won li inyo European du heddoto o e kintinde arme mali o ko ya fa sariya o gol pame leedi meden di no laamu hakkunde jo hani jojinire le sa ha leedi di fa hendi do wonde waddude haala e balle pukki politiki je gonde leedi meden di wakkati jono balle lutindir e laamu o de be kollitiwde be kulli fati dum laato sababu hono feccu gol leedi di balle janginoje ne sa halleedi meden dibe puddi murtere mabbe ilale alternate dabbi non de der on murtere an hani waddi ton balde joyle majjum be kollitiwi do kadi jono yoga e makka an kani windede dum woni cuudi sar wusi goddi le leedi meden di sekirab di woni sembe kabaruuji min jogini on do bete andi di bismillah modon e hedaade holitindi wiide kanko do no ministre kumini do biltude kabaruuji hakkunde leedi France ndi e leedi ela godde yeruuji makko mo leedi Allemagne ndi be tiliki wono jawol mabbe golbe ngadi leedi Mali ndi kany e leedi Niger le majju wakkati jono France wi tawete le golliji di fa jeyal hon hani wallirde Mali fa heba haba e jaddin kobbe tagal mudum do Allemagne holliti wiide wakkati jono be dan yimbe le mudde gombe le ministre mabbe fa be jotto e yimbe le temere jago e chapade joy fa keben famtade kede Ousmane Niali Boudi
e wi ministre France kumini do kabaruuji mabbe gondi tagal leedi mabbe fa handen tuba ko be jokkintina janginde militaire Mali militaire en Nations Unies kany operation Barkan jokkintina golleji faado jam heba e wi Jean-Marc Ero ministre Mali darani do kabaru denago bibbe Mali tino e mabbe fa be dokka militaire Mali gineji kaborde holliti wiide be gana dokkobe kaborde ka holliti wiide leede balebe ana kani wallede fa keba bawana koye mubbe kanko kejaado France holliti wiide fa hanti dalaji gon nukkuje godde kande daranede hono basi Libye o ka kanko kejaado leede Allemagne holli wiide leydi mabbe ndi beydan soldaji e mubbe le walde minismande e kibbinan dum en temere jeegon e chapande joyon e wi Frank Walter Estemer leydi Allemagne kanye kawruta leydi tuba koobe ana kani wallude Mali fa jam e deejere wada sini jam e deejere wadi le Mali leydi keerdirde Mali kanye leydi tuba koobe fu keban nafa mun e wi makko
kanko no dirte Jean-Marc dun horejo anka golleji biltude hakkunde leydi France de e leydi ela goddo holiti wiide wakkati jono politiki jana kan yaltinede yere yalla hono le fol sa hengel fo han yirwinire do o yiso non wada katan jam e dedere wa wartude le nokko tagal modu do wi dabare jana kani fiede le hen so yirwer wadi le nokko otan hono ko suka be bittata wakkati furko idum way sakede kede ko hali do hen do fati tango Ousmane Niali Boudi
en terme d'intérêt il faut raisonner
mi don kani hakil de ko nafatarane be fu ko jidumi yo yimbe europa ma kambe e bale be fu onan pewti ti dalaji goti ti dalaji kewal yimbe du an ko buri yimbe milliard go ton goni handen li Afrique le hitane 2050 dum buran milliard didi e millioji temen nayne en chowa le leide yokaje so wanden tat sabe mun leide e ana peuta ti dalaji kewdi ti dalaji di beydoto so wala fu ko wada e wallude de ti dalaji bangal denagu ana wakkati joni batane wala na leide rede so min ballebe e lawi yirwere e dena mi do mila nafame pawi e holitini debbe fa yimbe leydi Afrika bawana koye mu e beydo dole sabe mu mi don kani jokkude golleji Union Européenne hono janginde arme Mali e golleji di Nations Unies e Barkan wondi e wadudo so min piyi dabareji dumin do fa borto den fa laba kana bamen jate ti dalaji
il faut traiter aussi les autres problèmes
sagrabu yodo mumini sende buno do bay netri mi juju modo e halame bemal andengal mi noddata phase Facebook ngal holitinde wiide dum woni yimbe le ministre mabbe mobilaji mabbe naboji kaaki holitan wiide tuuna wadama fewde e muude hakkunde gosi kanyi e duwasa le majjondube bi yimbe taton barmi le hen mobil mabbe gotil yaadama wakkati jono kanko jado kabaruuji walde ministre mande o wiibe gollidan e laamu mali o faabe jeyal hod wadi dido bonandaji kede kanko non dirte da radja ashuri o ko halido hen do faji tango Ousmane Niali Boudi
masiba ka wadi do lawol hakkunde gosi e duwanza hedde battade gosi mu yidu mobilaji militaire yere ministre naboj gineji mabbe wawtu deser jamane mobilay di jaata den gotel nabbi do bombore den won ko bibbe bombe be chaami do mabbe tato mabbe won ko bibbe bombe be pelli won militaire njaabe walloyde be barumbe ngaddama doktoro gawo sawrede bibbe bombe be nabbi mobel gotel mine e militaire mali me ngadan ko me baayi fufa mobengel yite mine andi golludi nokkuje de an waye waddan de men tiida laaji ka dum fu e tawede mide ngada golle amen
Fahanden kala hono bonanday di wongondi wadirde le leddi ndi wakkati joni o kala le baler leddi ndi jaati nokku noddirte do nan pala idon le reseau segobe kolliti wiide jamma alal bar jabbe nonde yimbele bombe sumbu kanye en jeso natoy hono to d'accord armé mali won nokku noddirte do nan pala le majjundo holita wedbe wutti ton yite ka wala fumobe barmini wala furdumobe karbili hen yonki mudube jaadi e mobile gotel ton do armé mali holliti wiide waran waddi do hen lugo golfaabe paama yalla hudo waddi do bonandaji kede kanko do wono no maire nokku nan pala ko hali do hen
Wawtu vendezen de mi mati malf an appel. Min nani yu a wonnu ko soldasye mo bandeji chami doumoun. Wawtu 3 jemma de min kepi andi nere wo mobel soldasye ngil bonandabe ben dilidi. Fay goto waraga fay goto barmay. Le wawtu jounu an wanda e teotori yimbe ngadube o bonanda. Notun wadir gila jemma jangay ni yimbe heubi dun jumini hakil le mupen. Fay ko weti jounu hakil himbe jotaki. Ka dun fu tawere jamarende won le ngenindi njeyi gulleji mupendu. Hono dun an wadale nuku o wawtu fu.
Fa hande on haala jowi ka wakkati joni on no laamu hakkunde jahani joddinirede le saha leedi meddi dum wondi e waddudo haalaji kewdi fa yotti o balle politikiji kirdude laamu o wakkati joni de do balle be biibe kulti fati dum wadda tiida laaji goddi kasen nuygal sariyal leedi meddi den haani yewta dido golleji fa gasa be miijo do hendu sabi debbe mi kambe ko be kulli do hen fati dum laato sababu so leedi meddi di fecce kenen don haalude am mondi yowi kede kanko no dutte adama kono yo e balle lutindirde laamu o de o wondi ko haali do hen do Citango Ousmane Niali Boudi
par rapport à l'autorité intérimaire
du kabaru lam hakundeji o lam o ni hani wadirde yimbe politique kanye darani be kabaru sariyaji fu mbi golle o ni hani wadirede gouvernement o kanye signinimbe kaldal e kawrangal fukane hawrde noma himbe kanbe watterle lam hakundeji o ka kirindiribe lambe kolli wiide sariyi o wana ni hani wadirede himbe hewbe kolli wiide no waytaabe be nomara be ngana handube sondari on tawan golle mum wana ko balli balle politique de fu himbe mum kan tawede le lam hakundeji o parbi chubo yimbe wombe le lamibe hande be tan be noma dum en laamu hakundeejo
son jeu et n'écoute pas les autres
be kolitiwi dum on janginobe gombe le saha leedi meden di wakkati jona metta sanne sabide be kolitiwi de be puddi murtere mabbe balde jondi do murtere be puddi dum yilali alternate dabbe nonde be biabe kaaja yoga yimbe mabbe binde e tuudi sarwusiji gondi leedi meden di tiagal mudum dum be bi dum wonde laamu ko mali be jobetende kambe ko mabbe kaaja be jobbe on do wottu fodi jobdiji mabbe di tanne kasen kanko jado kabaruji jado walde o wiso dum hakkila ka tan hitar hikkande dum dum waylatade mursere jatti examen ngaji de an baye wasude wadde le saha leedindi keda kanko no dirtedo Musa Agisa o yo kanko jado kabaruji hono walde sa gon tonde janginobe jande hakkunde re leedi meedindi wombe le sa halto ko mo hali do do fottitango mumini sendebu
attirer l'attention de l'opinion
halande yimbe le fu e horebe lamuti dalaji pawdi do dadondiral sukabe jangobe sabe de talkuru dido bere du neldude ministre communido kabaru jande jababu fur hebaka wala fu noddu do mi fami keba dabareji soko gonga du ana holitami jopitabe yimbe taadi yaade yeso e golleji sabe de horebe janginobe be njaatanno sahali sahal yo nokku mo fey goto wawata no yaade yo nokku mo jande hakunere woni meden kaaja du min totte hakkeji ame e bonandaji ngadaadi hitane 2012 kono do andi jaagulele janginobe kewbe majji region ngaji sahal ifu iwde gawo warde tumbutu menaka e kidala ana rewi yamirangongo gidal na feuti do dadondiral sukabe jangobe
kanko noddirte maître Ibrahima Kone obe kolliti wido dali adna leedi France ndi la morde to nokku mabbe noddirta Paris o do be kolliti wido mayde makko ndi wadi do wolle didi lewru mehndu hitane 2016 o janot leedi France ndi fo sawro ton kanko mabbe noddirta Ibrahima Kone o yo latino ko horeje walde AMD as nde bamde 2004 fa yottu 2011 jaggal mudun do o lamino ko do non walde wonde leedi Afrique de kumini de wakkati jono on hunciande hore no hakkeji bibbe adama en gordi holli tawede wakkati jono do de fa baade dum wonono yimbeelbe bonandaay di ngada fewde e muude wakkande tiida laaji di gonno le sahal leedi meden di
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe je hen jawi yahudo ne le raison ngadi di wakkati joni en puddiran do sigaso do be bi ko yata yimbe le chapan taton do wonono wotnaabe fa yotto yo yimbe le gobbe to sigaso be wakkati joni kambe gondi e famminede no wattu wondi e waylitirade be gondi tuttindir do hen hakkilaji do koni faana mudun fa be jeyal hono be kan haybirde ha waluuji mabbe gondi tondi ngal do kawrta lan hani waddi tono baddi dun woni walde komini le wallude komini ngaji le leedi meedi de kanyu wonde lennade ngal do kawrtal se duruto ngardan fa do kucala do be bi ko yata yimbe le chapan en jagom demobe kanyu gondi e famminede ton do wakkati joni no be kan nawterade poudruuji gawri do no poudre gawri mo noddirta apron please o le majjum be bi du wala ko ni faana mudu be do yimbe so wana fa pammine wakkati joni no be kan nawterade do poudruuji yalla demal an heba ton ngalu be bilanni be o do goldum walde ONG de noddirta kaccoli crelef service di do golle jarkan jokkite to ko yata baldi di se wuruto ngaran timminiram fa do seguro do non suudu sariyaru mawdu wondu leedi medi di do noddirta cour supreme hollitan wede kenyebe gonno to seguto wakkati joni be gondi e famminde jama o honno golleji mabbe gondi ton di nayiri di bangal kebal no di do golleji gori ko ni faana mudun du fa yimbe el gombe tobe fu paama honno cour supreme wondi e gollirde kabaru jata kanya e jawlel leedi medi di se grab do katte nyalo mo hande kabaruji medi di mi juutu asane hedaade hejo jamme hollitinde wi tankede heda do e seeda yewtere meden de ana wodi.